Alipota ekwata ku nkozesa y'omwenge mu Uganda evannyuma efulumiziddwa eraze nti abakyala n'abavubuka abawala abanywa omwenge ne batamiira beeyongedde nnyo era kiraliikiriza ku nkuza y'abaana. Alipota n'eraga nti newankubadde nga abasajja 5/10 balujuju kumpi abasajja buli lunaku banywa liita ezikunukkiriza mu 2 buli omu nga za mwenge naye ng'emisinde abakyala n'abavubuka kwe banyweramu omwenge ate gye giyongera bweyongezi. Alipoota eno yakoleddwa ebitongole ebitakabalira ennambika y'amateeka ku nkozesa y'omwenge mu mukago gwa Uganda Alcohol Policy Alliance eraze nti enkozesa y'omwenge mbavubuka eri ku 10/10 ne kiviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera mu ggwanga. Bw'abadde asoma alipoota eno mu kibuga Kampala, omukugu mu by'okunoonyereza Francis Nsanga agambye nti abatamiivu bawaddanga basinga nnyo mu bitundu ebirimu abantu abatasomyeko n'abaavu abali mmugotteko. Nsanga ono era agambye nti ebbendobendo ly'ekalamojja gye lisingamu obwawaddanga bunyolo kigezi n'akole ne baddako ate nga mu Buganda n'ebitundu ebirala ebya Busoga embeera ekakkanyemuko. Richard Baguma amyuka ssentebe omukago okutaba ebitongole ebitakabanira okulwanyisa enkozesa y'omwenge n'okubaga amateeka ogwa Uganda Alcohol Policy Alliance agambye nkyennyamiza nnyo okuwulira nga bannakazadde ate kaakano basitudde 2 mu kunywa omwenge ne bagusinza n'abasajja.
Omwenge kweyongera nnyo mu bawala abato guba gweyongedde mu bannakazadde, gwonoona ebintu bingi, gwonoona ebintu ebyennyingiza z'amaka naye ate gwonoona n'obulamu bwabwe kuba omanyi abaami n'abakyala abakozesa nnyo omwenge batera okubeera n'ebizibu ebyokulemererwa okuzaala, funa embuto n'okuzaala abaana mu basajja. N'olwekyo fe alipoota etweraliikiriza nti omwenge gweyongedde nnyo. Ekizibu kyagwo kyetuliko nti tewali biragiro ebitangira enywa y'omwenge, nti abantu banywa buli saawa gye baagala okunywa, tewali kiragiro kye bakuumira oba kiba. Abantu banywa omwenge gwonna gwe baagala, teri standard.
Richard Baguma amyuka ngali wamu ne Mpayirwe Prudence abawandiisa omukago guno bagambye nti wasaana okwongera okubagawo amateeka amagakali ku nkozesa y'omwenge mu Uganda. Dr. Hafswa Lukwata kamishona avunaanyizibwa ku kulwanyisa ebiragalalagala ministry y'ebyobulamu kuŋŋaana olw'onaawanjagira paalamenti ekozese omukisa gw'erina okussa emisolo emingi ku mwenge n'okutangira abagutunda mu ngeri y'ejjenjeero kikendeeze ku bagudiibuuda.
Nga minisitule ya health kitaddewo obujjanjabi mu malwaliro gaffe gonna, talise na butalika ntalika mukimanyi erina alcohol and drug unit naye ne regional referral zonna gye ziri 17 nazo zirina units ku mental health units eziriyo naye tulina n'abasawo betu trainers okulaba nga bajjanjaba abantu. Tugezaako okutandika okuteekawo amasimu nti omuntu osobola okukuba essimu n'obuulirirwa oba n'oyambibwako singa oba ofunye obuzibu bwonna olw'omwenge.